www.latestmusic.com.
Zomse ngopenga ti amakewa nde muri ka smile sazitengera ngomwe olo kunjenje mirako anapanga chisango olo ndikuluza mandi chimerera ndikakomodwa nandi sekerera amagwada pansi nandi pemberera Kasungulu mama ndi chengetera My woman, can you see my woman? 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 Ola ndi kuluza mandi chimerera Ndi kakumudwa nandi sekerera Amagwada pansi nandi pemberera Ndika sungulu mama ndi chengetera Yes Mami si muna nipangi ini kidi napu Dina bwera ndeka, funa kwanga Mami palibe anandi, kakamiza Nobody, nobody, nobody Dina bwera ndeka And mami, I love you, yes, I really do And I'm so grateful for all you do Ndika makaniza, all we've been through Ndina panga chani, to deserve you Ndikuluza mandi chimerera Ndikakumudwa nandi sekerera Amagwada pansi nandi pemberera Ndikasungulu mama ndi chengetera Yes My woman, can you see my woman? My woman, can you see my woman? My woman, can you see my woman? Mandi chimerera Ndikakumudwa nandi sekerera Amagwada pansi nandi pemberera Ndikasungulu mama ndi chengetera
LatestMusic.com